Beats by
Beats.com. Original Danda. Hey, but yeah, participation. Aye, nakumbuka leko soka, yeah. Sijui nako kwenda, yeah. Kuna wengine wametutoka, yeah. Jozi landondoka, hey. Maisha kwetu msala, watu wamechoka sana. Mama na struggle for food, baba na ganga for future, yeah. Kukula lajero, tunanusa petroli na ugoro. Maisha magumu kama zero, tuna minyororo. Bla 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 bla, wauni wamechoka bla bla. Bla 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 bla. Nimevurugwa, vurugwa, vurugwa, yeah yeah. Nimevurugwa, vurugwa, vurugwa, yeah yeah. Na sina hela kodi hapa, nimevurugwa. Moke yangu ndani na nivuruga. Na madeni mitaani yanavuruga. Madezo bagarini minavuruga.
Bless me, bless me, bless me, bless me. Jaja, bless me, bless me, bless me. Chochote nachofanya baba, bless me. Kokote napokwenda baba, bless me. Bless me, maisha haya yetu ya kita, ya kita. Bless me, faza na mini we superstar.
Ukukula lajero, tunanusha petroli na ugoro. Maisha magumu kama zero, tuna minyororo. Bla 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 bla, wauni wamechoka bla bla. Bla 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 bla. Nimevurugwa, vurugwa, vurugwa, yeah yeah. Nimevurugwa, vurugwa, vurugwa, yeah yeah. Na sina hela kodi hapa, nimevurugwa. Moke yangu ndani na nivuruga. Na madeni mitaani yanavuruga. Madezo bagarini minavurugwa. Bless me though. Okay. It's a Polish genge pande ting. Original Dandada. Based on true story. It's confusion. Things are not going properly. I got this melody pande this. Boogalese pan the truck.